Ichini chako ich.
ZWAP.com.
Ichini chato ich. How far, Mr. Dufo? Let's go.
Oh my baby, it is beautiful loving you. Nika kulanga leo yoni sova mau mau. Oh my baby, it is beautiful loving you. Nika kulanga leo yoni sova mau mau. Wapangwashani, ai ai. Wapangwashani, baby girl. Wapangwashani. All I wanna do, baby, is just keep loving you. Wapangwashani, ai ai. Wapangwashani, baby girl. Wapangwashani. All I wanna do, baby, is just keep loving you.
I never knew tinga fika pene tina fink. Hona mwene tapita vitanki na matika. Unani chosa pa zero hapa nili pasale. Ninga pempe chani china jize ya kupale. Simu tima weka na pamesa uli beautiful. Tumenda tutari futi iwe uli peaceful. Ndiwe kipa pati osati mwene. Hofu noni poka nisha sakira michene. Unani konda pene benze kunizonda bones. Nisi ndine kapusu sunona vili vones. Hapa manje inankala. Stima gona njala vili vones tikwa nisa Brazilian nanjala. Best thing in my life young. Umani konda olo no mchanga. For better for worse I promise. Pakatika kote pamozi ndiye wishi.
Oh my baby, it is beautiful loving you. Nika kulanga leo yoni sova mau mau. Oh my baby, it is beautiful loving you. Nika kulanga leo yoni sova mau mau. Wapangwashani, ai ai. Wapangwashani, baby girl. Wapangwashani. All I wanna do, baby, is just keep loving you. Wapangwashani, ai ai. Wapangwashani, baby girl.
Wapangwashani.
All I wanna do, baby, is just keep loving you.
Sunday chill till it too bogate. Mumalavini nishita pokate. Naku civic center baziva kutiala. Paka na internet itinachonga kutiala. Ni Osmaus chape na kakemu kama piro. Unisungira mwishe mutima iwe ndiwe hero. Sinigona kawilo kuyamba na ni zero. Vikose lako jairi chikweze kama kilo. Nina sanka ni machichozi tash. Bonse makrupi ukuba na ilasha. Ninga sanke wei we kuniuza sanka foot. Jaba ndiwe mixta ya sugar na huchi. Tinagona popa singo na diapo. Viwa mirako chape madialiso ni diapo. Osati na venango ichini chatu keka. Love life yatu wapandie peya teka.
Oh my baby, it is beautiful loving you. Nika kulanga leo yoni sova mau mau. Oh my baby, it is beautiful loving you. Nika kulanga leo yoni sova mau mau. Wapangwashani, ai ai. Wapangwashani, baby girl. Wapangwashani. All I wanna do, baby, is just keep loving you. Wapangwashani, ai ai. Wapangwashani, baby girl. Wapangwashani. All I wanna do, baby, is just keep loving you.
Alpha, alpha. Ichini chako ichi. Let's go, let's get it. Let's go, let's get it.
Let's get it. Find music.